Dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 dum. Do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum. Step well back, do 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 dum.
This train's been running since time began.
Do 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 dum,
running on love,
fellow man. Do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 ah. Dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do.